ko si wani tana aunonin max fire na wana shara zina chingana ni na shin open that pot tapenda nuski cha utanikuta mileme na kongoti watene najiko kinapenda najikuta na tena naishia kutena aunonon forest only Mapenzi vipipi na visenti Napige simu iku busy Ani unanipa dona kujitibu siwezi Na hesabu masaa Moyo wangu koma akilo inachoka Yeah Nisewe penzi wa pesa Unipate kwa pesa Unikuse kwa vita Yeah Na vila nisha jitosa Ninawaza ushanzi Nikuroge upesi Oh, nijali Although that might do well Nilikuwa dodo Kabla ujani kompea You are my disease And you know you're my drug, my cure Nisha kufia But you act like you don't care You don't care, baby, now I'm here You don't care, why you don't care Love your new music, yeah. Baby, you just love your new taste, yeah. Baby, you just love your new music, yeah. Baby, you just love your new taste, yeah.
New sound.